mukwano gyange mwangu wenfumbye kikiro yonkola yange kenfunye nkaleeta ne mbawa niwakolanga wentya mwebale bujjumbize nga luliwe mwandaga watali kigambo nguzi iwakasimbanga kabazi emutaki waka ze mafiyasi wakagga empogwe noweta kyosi lugambo ku kyemboozi nimya nompowa nsisinkana abafa banindako ne mpunzika siragidde nno lwampaka saate kisanawo lwofunawo okukadde gende emulagolabe olivaayo gowamana woyongolagago kinalabye emulaga enviiri kyazimweddeko olwebika byendwadde n'abalwadde we bibadaaganya ettumbibawo ba ne basiiba mu kuwanjaga nga n'abamu okuwona essuubi lyabaweddemu lubasikasika ne lubaza engeri y'obuto lubakunyakunya ne bafuuka engeri y'oluti so terubatwala babeeraawo ne babonaabona natuuka n'okufa nga bantu be bamwenyi funayo akadde oyiteyoko gye balwalira osanga n'owa oluliba olwo n'omusangayo nga naawe olinda kimusaawo okujja eyo kobawoba basinda batiisa so teweeyibaala linda lwo kale oyitangayo bayambenga obawoba basinda batiisa ekiri emulaga eri mwana wange linda lulituukayo likyewuunya nabaddeko emulago jjo katangwe n'eddalu mukwano gwange yanzijja emasaka sentamu naliyo baamuwa ekitanda byakikijjana ekiwuka kyamusibadde empi naali ku ddimwa maze akaseera nga munoonya nsanga kiyobwe okukubira simu kompyuta n'embuzaabuza munootaverebo trigen leta omwezi ne gugwako ne mbaka ddala omupya kumba musajja watwalyeyo olumujja emize ntondo n'okuyomba loodi kati byafunye eyali amujjanja bayeeta mwana amudduka sikirabanga yakisanga njagala omanye ekiyemulaga abalwadde bali ku njego lwebabiguka okusindawo oli n'otetenkanya tebyotabaala luliwo olwo n'obafaanana obulwadde sikintu omuntu wattu kyosaba ojjako yiifuyiifu n'opapa n'ojjanjaba katonda yasalawo ekyokulama n'okufa tewali nsonga ddala singa osulika omutwe etulobera okulamula abali mbutejuna obulwadde be bwafuuledde ekyokulya songa naye nno yaliko bambi eyeetambuza wabeerawo okulwala singa oba ovangaka naye ekitanda kyansisinnyo ne kwajjanjaba olw'enkuyanja y'abalwadde abaazirana banaabasinda ate abandi ne batondoka ndwadde nfaafa kankuwa akadda nnindeko mpolampola naaba mpunzisa n'ogendayo onoovaayo byotereso kyankalanye kyobiri obawoba basinda batiisa so teweeyibala linda lwo kangayo bayambe basinda batiisa ekiri emulaga eri mwana wange linda lulituukayo likyewuunya singa olwala oweebwa ekitanda n'olama n'oddeekaawo osaana okukavula ebibyo eri bafanga abaliko ddala kye beeyuna zera nakabiddeyo bintu byansobeddemu ab'emitwe egiruba bavaawo ne bagwa n'eddalu abaakisidenti ab'amagulu agatse abamu bafiirawo sipooti abeera alami n'okusigaza obukugu migo negimweyuna abaama bw'obatuukako oteekwa kuwungamu ab'emmutu ziruma asinda n'otya n'okutya ng'era ekiddiridde bambi kulongoosebwa bwataweebwa ayitireeyo kufuuka muli
abemisujja b'ebiwanga obala n'olemwa maleriya ogumanyiddwa omusujja gw'ensiri n'aba tayifoyidi ogwo ddala katira woodi y'amaaso nayo nno n'engituukamu gagaazi by'okulaba wattu baabivuddeko gwakyaliisa ebijanjaalo baaba n'empiso womanyira nti olumbe luli bantu nakkini yennamirembe obeeru bagoyitangayo oliggwanika lijjuza neerookwa ne bateekako balansi w'emirambo n'akola tayaya bafaasatu abalwadde kyenda be bayingira wabula atannalwala weebaze katonda balwadde bambi balumwa okufa oyitangayo kyagenda mu maaso kkakkana asitunkana omulamwa gwe ndiko balwadde nakulambulwa bawuba basinda batiisa so teweeyibaala linda luwo ala oyitangayo bayambenga bawuba basinda batiisa ekiri emulaga eri mwana wange linda lulituukayo likyewuunya atannabakirabayo sanga sekalira zeyalaba edda nkibuka nju n'abazirana tusaana tuyamba abalwadde mu ngeri ezimu naawe abenyinya lakyusa mangu by'oliko abakkansa abamiizo zine kookolo bali ku bitanda emulaga eyo basaba kakulya teri abayamba bwe nkizudde ne mbakagita ku ng'aba alinawo akaseera okugendayo wali abagagga nga nabo bawanjaga okufa olwesha n'olusaazi bibatunuza eminwe okuwulira akakuye n'afa ne bazingako abalwadde ba sukaali mazzi g'abaweddemu bali ku cupa tebeekyusa zitonyeza abaakubwa poliyo bambi ne bazingama abaamulalamu olw'ensingo ne ziralambala abaakafuba babwatuuka okufaanana eggulu baana bagali alowooza nti yasaanawo n'edda bagaaya bali eyo mu kuwanjaga buli woodi olunaku efiisa abantu abana wava omufu we bateeka teggwazaayeba aliraanye yafudde n'abula oddumadduke ng'alaba banneru basomba yasigaddewo woodi y'obwana naye era n'engituukamu n'engulaba nga bwe butukudde ne bwazirana n'obugulu obwewese kye tuyita okugombana zirindaba olwange nkimanyi weemaliddeyo ebangi ddala wabula ekyo kikolwa mu nsobi kitolowooza nti osanga luyinza okutya nga lukwoyeseza ekitanda olina kundiri bwe batakyagogonoka kweyigira kakulya balwadde baagala akatunda kalaako okunywa lino si katala gwe twalako ofunye ne bw'omubuuzaako bubuuza yunguka embavu bawuba basinda batiisa so teweeyibaala linda luwo ala oyitangayo bayambenga bawuba basinda batiisa ekiri emulaga eri mwana wange linda lulituukayo likyewuunya bannanga okusoma kuwamu okuvangako muweerera abaana mbula okuddira ebitabo basawo beeyagalira awo emulagoka gw'oyise ku manda kuyamba jja lwakuna bwe beetala olowooza beebugira nsonga bwe bakoona obugatto mmeeme yeekukankana omulwadde eddala okufa nga bukyaleetebwa mpaawo omusawo yali azze n'amukwatako mugira mweraga mulowooze mmwe musingayo lwaki bayambye ate mufuusa abatirimbuze enensi tugiryako baaba makoola n'aligikungula aliba mirembe giddako tusabe katonda osanga ebintu bikyukamu bw'omuwadi kulaani nywezanga ne haya zo nange ngenze kukwata bayibo nsuddeyo bakadde bange kanzira tejye mbiyiza olimidde abasawo okwetwalira waggulu naawe owuubangayo mbalwadde okuvuba olumu bawuba basinda batiisa
Sote we ibala linda luo Alo itanga yoba yambenga Oba oba basina batisa Echiye mulageri mwanange Linda luli tuka yoli cheunye Oba oba basina batisa Sote we ibala linda luo Alo itanga yoba yambenga